si loo xoojiyo wada shaqaynta bulshada iyo maamulka deegaanka Awdin leh ayaa waxay yeesheen kulan ay ugu wada hadlayeen horumarinta deegaanka dhinacyada amniga, nadaafadda, waxbarashada, ganacsiga iyo bixinta canshuuraha si loo xoojiyo adeegyada bulshada muhiimka ah. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maamulka deegaanka Awdin leh, ku-xigeenadiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ee kulankaasi ka qaybgalaya ayaa bogaadiyay, iyagoo maamulka ku dhiirrigeliyay ka shaqaynta cadaaladda bulshada.
Maya jiraan kooyn neri saasahan gaabilna, insha Allah maybaa asfadaane. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadaaladda inay la dadaal. Dulka samada dulka la kukume, dulka haddii cadaalad la suubi, samadun barwaaqi naqadaas maay ku degay barwaaqa khair badan, naxma badan. Ilaahay raalahashidiis yaa ku digaas. Laakiin haddii dulku dulmo ka jar, dulku la roogo la ku suugna, haddii dulmo jar, maybaa samada khairaadkii ku hayn ku hayaan. Samada dulka la kukume saasa loo yaaday. May walba walaa antil ku gubow ilaa ku kooyan. Dulkuna ma anfay wal ilaa ku kooy ilaa anfay. Waliin kooy yaa anfay. Iddadka basaasu. Marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku obsaneen ee dadaalnin
arday hadii mar walba arday si isku fayl arday inuu soo ben arday nidaamkan iyo horumarkan arday fayl lahaade Awdin maasha Allah meel oo amni jeey oo meel raayis bulshadi iska doomnada ayaa noo ka faana koro
waliha ka zaaidi waliha kuna qusi dhibaatada yaala yaa ku ogaado kor daraad amal hadmay dhiiday meel leeray dadko survey intahan baheen yaa yareen meel la wiilay la erog shaqeeyahayn gudoomiye yen horwid in la wiilay gudoomiyse la tiyari wa Usmaan maalinga la ereey leeri aan mu ogeyn maaha markuu horto wal kasta intilis ogaado meel leeray deegaanka dadshay is ogaadano isla shaqeeyano is dhaxgalano sala sheegi war oo hada horto inta ku koob mo meel walaan ku hadalna fadaayna laakin saasa ha kaga gaabisade intii uu is ogaana wad xariirna shirko kan ku dheer oo fidh dheer ee oo lamb waqti la sii kor oo waqti shay uu ku hadal kor anti qaadana aan naftarkay ka hawa ahaan walbadan anti eedan ku hadal jeelo
dhanka kale gudoomiyaha deegaanka Awdin leh ee gobolka Bay Ibrahim Xamuud Kalaay ayaa isaguna goobta hadalka jeediyay isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la iska kaashado horumarinta deegaanka
arintan horta waliba waa isxog wareysi oo sidoo horey bilaan sheegi marka dadka tan turug waliin badan dadka asaab ul uqulka ilaahay arday ka fasiriyan badan oqoongiyahan sidiis baad la kaar lan kamaana ama yaraaday miswiinada hadii lan oqoongiyahan ul kaar lan maadi diin ka dhisan oqoongiyahan ah hadii lan ka diin ka saane maadi ka saa wili oqoontis mana arday ilo beelant tan kasto dhalinyar inta fadi waliba waa geeka wala buufisko wadanka la giri tariib leh raw oo waalidiin tan masqantay oo la kanuun jahay yemaana wadanka horta arday idinka baahayaan ma badan dadka dogaalkay hadda kor safar jo yari wali arday dad wareeriya shaashado uun sanan malayo dadka safarka badan wali kamada dhalinyaroy hadii uu mana isku talan hormara diirana hadii uu isku talan ana lanki hoola fadaw hooli hele lanki guur fadaw guur hele lanki owlaad fadaw owlaada hele antaba ma daay la kale iyo in ka badan anta magaajo han qaad allah ilaahay la kale ilaahay quraan jeemay ki ari inna allah yarzugu may yashaa bighayri hisaabin may ilaahi kalaam shee beenaha miskiidano beena walaa una mana kan beenoleeg oo mana walaa sheego beentis ah ilaahi hadal jeerun ah ilaahi innallaaha yarzugu may yashaa bighayri hisaabin ilaahi may leesin irsaage wili hisaab laan asin irsaage leey yarzugu man qofki yashaa isu doono bighayri hisaabin hisaab laan irsaage leey